ngithi ngikutshele uhlale wazi ukuthi ngiyazwana neqiniso mina uthembekile ngithi ngikutshele uhlale wazi ukuthi ngiyazwana neqiniso mina uthembekile njengoba uthathe inamba yami uzolalela lokho kushiwo yimi alungafoni nomini ngiyacela njengoba uthathe inamba yami uzolalela lokho kushiwo yimi alungafoni nomini ngiyacela ngithi ngikutshele uhlale wazi ukuthi ngiyazwana neqiniso mina ngithembekile ngikutshele uhlale wazi ntombazane njengoba uthathe inamba yami uzolalela lokho kushiwo yimi cala ungafoni nomini ngiyacela wahlala nomama wezingane lalala lokho kufunwa yini cala ungafoni nomini ngiyacela njengoba uthathe inamba yami ntombazane cala ungafoni nomini ngihlala nomama wezingane ngihlala nomama wezingane
Let's go.